Soul of More. Il loco, 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 loco. Il loco, 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 loco. Il loco, 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 loco. Hey, loco, 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 loco. Loco's groove. Il loco, 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 loco. Hey, loco, 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 loco. Hey, loco, loco. Loco, 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 groove, ey, loco, loco, ey, wena, loco, 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 ey, sugelizor, ey, sugelizor, ey, sugelizor, ey, sugelizor, ey, wena, sugelizor, washam, sugelizor, oza, ey, sugelizor, washam, sugelizor, oza, ey, loco, 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 ey, loco, 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 oh, loco, 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 loco.
Washa, amabia, hlezi ebhaya, ayimali, hlezi ibhaya, ayingane, hlezi ibhaya, ayigqomu, hlezi libhaya. Wena uthini, hey, thina seyenza kayi one. Washa, funa uthi, hey, wena uthini siyenza kayi one. Hosa, hey, zintsha zami zikhonkotha, nawe ngathi akhonkotha, manje ungibizela izitha, wegazi. Yabona, masenza ka so uyagcwala ngenumber vele uzoyithola. Thina sikudlale mhosha, wena ngathi uyamosha. Kuzubhiya ngokumosha, ungazeli ngalo nkondo. Sibhekile thina silalanga kusukizolo, izolo. Awu thina silalanga kusukizolo, izolo. Eyi, ungathi mafika izolo, ungathi uzela ngeshodoza. Ezintsha zami zikhonkotha, nawe ngathi akhonkotha. Manje ungibizela izitha, wekas, yabona, masenza ka so uyagcwala ngenumber vele uzoyithola. Thina sikudlale mhosha, wena ngathi uyamosha. Kuzubhiya ngokumosha, ungazeli ngalo nkondo. Sikubhekile thina silalanga kusukizolo, izolo. Awu thina silalanga kusukizolo, izolo. Eyi, ungathi mafika izolo, ungathi uzela ngeshodoza. Iloko loko, loko loko loko. Iloko loko, loco, loco, loco. Y loco, 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 loco. Ey, loco, 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 loco. Loco's groove. Y loco, 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 loco. Ey, loco, 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 loco. Ey, loco, 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 loco. Loco's groove. Ey, loco, loco, ey, wena. Loco, loco, loco. Ey, sugelizor, ey, sugelizor, ey. Sugelizor, ey, sugelizor, ey, wena. Sugelizor, wash up, sugelizor, oza. Ey, sugelizor, wash up, sugelizor, oza. Ey, loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Ey, loco, 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 loco. Oh, loco, 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 loco.
Con las Buda, ey, con y Converse. Party May style, day May style. Hey, sugelizol, sugelizol, locus pusa, sugelizol, locus pusa, sugelizol, locus pusa. Hey, he loco, 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 loco. Hey, loco, 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 loco. Hey, loco, loco, hey, loco, 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 sugelizol, loco, loco. Loco, loco, loco.
Ngiyazi ke nje lesizwe loko loko. Ngoba nithanda kabi ugoloko. Mina ngithi loko, loko.